Jefferson, Cali boy.
I'm a winner in love. Having you my lovely baby girl. Duniani na furaha. Nikukupata utakae nisha nkiwa kwanza. You're the one who can satisfy me in anything I want. Te partner in my life. My baby mama and also my wife. Katika mpenzi wangu katika. I feel satisfied at your side. I wish you should be mine forever. Washa mishuma kifuani nikikutachi. Michezo tucheze tuzae watoto. Chuchuma nibebe kwako mgongoni. Nibembeleze nirudishe utoto. Penzi lako ni la dhamana. Natamani naipa heshima. Hilo ndilo lanipa baraka nizalie watoto. Kila siku na kung'ang'ania. Baby usije ukaniacha. Nishi nawe kwa raha na majuto. Number one. Wewe ndiwe wangu tu pekee. Number one, my number one.
Number one,
my only one.
Number one, wewe ndiwe wangu peke.
Number one, I love you. Number one,
I love you
baby. Number one, mpenzi usinihache mpaki mpweke.
Ata life iwe ad aje sita kwata siyo sili. Kila ninapokuona na hisi furaha moyoni. Maneno yako tamu yametikwa kwangu akilini. Taswira yako nzuri hata wenye wivu waseme nini. Baby usinihache moyo wangu umekupa mimi. Mapenzi yako tamu hata nikiwa kwa shida tu huwa tu nimefurahi. Figa yako moto kiwa baridini na kukumbata nipate joto. Toto range mjaluo kwani kukupata ndo nimeshinda loto.
Nimeshinda loto.
Number one, my baby mama.
Number one,
wewe ndiwe wangu tu peke.
Number one, my only one.
Number one, I love you darling.
Number one,
mpenzi usinihache mpaki mpweke.
Every time baby I'm here with you. I love you. I'll die for you. That is special for you, baby.
Number one, my baby mama.
Number one,
wewe ndiwe wangu tu peke.
Number one, my only one.
Number one, I love you darling.
Number one,
mpenzi usinihache mpaki mpweke.
Number one, my only one.
I love you darling. Cali boy,
I love you darling, number one.